chairmani tuveko tutufira mungalu emyaka jo jigenze kirizo bitekwe emyaka ofuze mingi atato tufuze bulungi laba yotu eri ankuta kirizo gendekwe chairmani tuveko tutufira mungalu emyaka jo jigenze kirizo bitekwe emyaka ofuze mingi atato tufuze bulungi Yutweli amputa Kirizugende Ensonga jendi kontufu Abecharo vantu mieche ya mani Kugambe temiaka jopoji Mukadirira Uchokule mbero kutuse Tocharina chipia bosu Echaro chetaga muke mfumulo Walimu bubu kanyo we wajiri Echaro charine sobi mungwe Nebe wa sobi zafafa Fekwari batu Kati tukuze tuzadde n'abaana n'abaana bazadde bannamwe lwaki totwereza chairmani Nalima wagonda kitufu atera nanyuka abatuze bagambe nti chairmani tunyuke osibe enkukuzo otugambe tawanyuwe waawo mulonde bulungi olwo tukuyite menta chairmani tuveko tutufiira mu ngalo Jojigenze Kirizo bitekwe Emyaka ofuze mingi Atato tufuze bulungi Laba yotu eri ankuta Kirizo gendekwe
DJ Eric The Mix
Abantu kye bagamba Ti umurofu n'ebitiibwa ebyo Kisinga lwe banakwata ku nkona Bakusibire n'enguku boss Bakuwerekerezeko n'ebigambo Tekanga Kampala ganye Njogera bye mpulidde Abantu bye bibuuza Tulinda kukuwalulira ku kaliba Omanye tokaddiye nnyo Laba n'olukiiko lw'ekyalo Abasinga basaze eddiiro Baagala okitoganye Wabula tetukusaba chairmani Temugeza ne mukyusa emyaka Omuntu kwa umuliro kazana Office muzibe mu koko Ziddemu abayo kiwadde obwongo Ngate bavubuka batongo muno Kituyambe n'okubaako be twebuuzaako Nga nti mwawumula dda Baganda bagira nti eriiso ly'omukulu Chairmani tuveko Tutufiira mu ngalo Emyaka jo jigenze Kirizo bitekwe Emyaka ofuze mingi Atato tufuze bulungi Laba yotu eri ankuta Kirizo gende Obukulu buwomya toke na ebisigadde bubikaddiya Omulembe kukulanda senyere ekyamazima gutukaddiyeko Abantu bekyaye mu ngeri baleetera n'okuyomba lwana Majambi abatemangana Bajjeye emmundu bakubangana amasasi Abalala bawanuka ku bizimbe ne bagwa eri beekalakaasa Mulinda tugwe mu kaabuyonjo Bukyalo kuno emirimu teguli N'abaasoma gibeekubya mpi Biguli oba baafuna zaaki nga bali mu kyalo batembeya bumasu Obwavu obukudde ejjembe butulugunya n'abakadde Emisolo egimerukawo buli lukya kati basolooza ne w'ensula Abatuuze baagambye nti weebala otubuzeemu ebbanga Kati wumbawumbako ensonga okole handover Ssebo tunakusiima era tunakujjukiranga Leka kufuuka ntebe wuuma zinga zingako ssebo Chairmani tuveko tutufiira mu ngalo Emyaka jo jigenze Kirizo bitekwe Emyaka ofuze mingi Atato tufuze bulungi Laba yotu eri ankuta Kirizo gendekwe Chairmani tuveko Tutufiira mu ngalo Emyaka jo jigenze Kirizo bitekwe
Remember where you got it from. www.djericom.com